esimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi kuzoba untu nostafa yabona wena ngizokushada esimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi kuzoba untu nostafa inhliziyo yami idale iquma njengenyamasane umuhle unodoli idale bathuse nomona ubhabe bambi isandla siqabusane sihlabele lo ngomzalwane sondela lana sithandane njengosamkelo benombale yabona wena ngizokushada esimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi kuzoba untu nostafa yabona wena ngizokushada esimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi kuzoba untu nostafa mashami shami 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 shamile wena ongiphakelayo mangilambile ngigijima ngolimi ngiwunambithe masungithinta ngezandla zakho ethambile turn around ishaye 360 vula ingubo ngibona i-drumstick enqondweni yami ukhosi i-traffic awubuyazi awubuyazi yabona wena zokushada esimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi kuzoba untu nostafa yabona wena ngizokushada esimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi kuzoba untu nostafa mashami shami 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 shamile wena ongiphakelayo mangilambile ngigijima ngolimi ngiwunambithe masungithinta ngezandla zakho ethambile mashami shami 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 shamile wena ongiphakelayo mangilambile ngigijima ngolimi ngiwunambithe masungithinta ngezandla zakho ethambile